Dañi fo Joda kili Sa dañi gale mojo ma jiro da
Legi khamna ki madon Nit njer ñam rek lañ koy doye Jamulu ko ni jende jar nako style ak ñak fayda wossa yalla def ko yamale wul di xam lolu damale nawlo ñu ne tuttu ko reynde ak payla xam xam des koy wuti ko
to do on your do them. Oh, sir, who do on your do them. Oh, sir, who do on your do them.